Ua maliu Muhammad Ali le sa avea masia mupini o le lalolangi i le panga mamafai fūsuanga. E maliu nei o ia ua fitu se fulma le fātau sanga lona matua. E le ilewa ona litaia o ia mai le tā alonga ai a afia i le ngase ngase o le Parkinson's disease. Na lawi loa o ia iana lafonga e whaailo ailo na malosi malona aurelei ma fōlinga mai e peia whai whai i nisi na luina, pe na ia luina, pe na lātou whetau i te tono le maia. Ai mai se lava iasa whaato a amata o ia, ma se tamafusu whaapolo fesa po se professional boxer.
Children, little and big, all alike will be coming to see the fight. I'm the resurrected, the savior, the whole game. Every day I'm in the newspapers, you get tired of reading about me. About all magazines, everything. I'm a big man.
La fonga Muhammad Ali, i le sauni atu e lui ia le fusi o le lalolangi mo le taimi muamua. O lona ingoa whanau, o Cassius Clay, ma e lua se fuluma le lua tausanga lona matua, a ia lui ina le fusi o le siampini o le lalolangi na umi e Sunny Liston. I le tausanga iafe iwa se lauono se fuluma le fa i Miami, Florida, na veai o ia masiamupini mo le taimi muamua.
Cassius Clay celebrates his victory. Goes into the record book with Corbett, Tunney, and Braddock as another who brought off one of the great upsets in the heavyweight history. Clay is proclaiming, I am the greatest. I am the king.
O le tausanga ia feiva se lauono se fulu i ta alongo le Olympics i Roma, na muamua fa alongo i tangata ia Cassius Clay i na ua manu malo i le pine auro. Ai, i na ua manu malo ia Sunny Liston, ma vea i masiampini o le lalolangi, na sui ailo na ingoa ia Muhammad Ali, i na ua liua mai i le talitonunga Kerisiano, ai avea ma Mosalemi, pe ua liua i le talitonunga Isalama.
Why do you insist on being called Muhammad Ali now?
Well, that's the name given to me by my leading teacher, the Honorable Elijah Muhammad. That's my original name. That's a black man name. Cassius Clay was my slave name. I'm no longer a slave.
O lona li ua mai le lotu Kerisiano e avea ma Mosalemi, na ia awa iei foi i le faala putuputonga Islam i America, the Nation of Islam. E le ngata ima taupu i le tāpua inga, ae na malosi ei fo imalona leo i le te ena o tūlāfono ma whainga whaailonga lanuanga i tangata ulu i Amerika. I le tausanga ea feiva se lawono se fulma le fitu, na ia whaavai nai, lona te tee e awala i le militeri a Amerika e tau i Vietnam, o lana whinaunga te tee na whaavai ina, i lona talitonunga whaala tāpua inga i Salama.
In this country, the United States of America, ministers are exempt from the armed services. And if they choose, I am a Muslim minister and a teacher of the religion of Islam. It has been said that I have two alternatives, either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative is justice. And
Olana tete malona le malie e awai il military matau wile tau i Vietnam na fao ai le fusi o le siampini o le lalolangi mai a Muhammad Ali ma fa salaina o ye le se salatupe atoa ai ma se sao na toe fusu mole isi tolu tausanga. Na faalia Thomas Hauser o se tasi na tusia le tala po le biography i le soifuanga o Muhammad Ali. O le tulanga o Muhammad Ali ilo na fina umoa ya tatawa tangata uli. E pei ua avea mata iala mo le to otele o tupulanga o tangata uli Amerika. E o mai lava iona pone.
Every time he looked in the mirror and said, I'm so pretty. What he was really saying before it became fashionable was black is beautiful. The experience of being black changed for millions of Americans because of Muhammad Ali. And there were a lot of black Americans who didn't like the racial ideologies that he preached. Arthur Ashe, for one, called Nation of Islam doctrine a form of American apartheid. But by the same token, Reggie Jackson, who again didn't adhere to the racial ideologies and the religions that Muhammad preached, said that for much of his growing up as a boy and then as a young man, he felt it was better to be white than black. And that changed with Muhammad. Muhammad Ali made him just as proud of being black as somebody else might be of being white or Indian or Asian or whatever. That the impact of what he did and what he stood for was enormous.
Le biographer Muhammad Ali, Thomas Hauser. Na fa Ali e Ali le tele o taimi na ia fesilingi a ele tele tonunga keresiano. Ma le tūlanga o tangata uli. Na ia sa aunoa o Yesu, o Maria, o le auso o maangelu, e papalangi umalava ia tana sila sila iai.
And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde hair and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope, and the Mary, and every, even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures?
O le afeiwe se lau fita se funu malafa, na toe fo iei Muhammad Ali I le maya, I le fusu anga na ia lui nai George Foreman, mo le fusi lea na ia na se ia mai a te ia, ona o lana te te ei le tawai Vietnam. O le fusu anga, na fa aingoa ina o le Rumble in the Jungle, na fa iele le atunu o Zaire I Afrika, le atunu u lea ua fa aingoa ina nei, o le Democratic Republic of the Congo.
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his hands can't see. Now you see me, now you don't. He think he will, but I know he won't.
Na manu malo ai Ali ina ua matapongia George Foreman I le taʻamilosaga lona lima. O le tausaga na sasoʻo ai, ae luʻi e Joe Fraser le fusi I le Thriller in Manila I le atu Filipaina. Na toe manu malo ai Muhammad Ali ae o le fusu angalena. Na ia tā ua, toi titi lava aoti ai. Na litaia Muhammad Ali mai le maia ele tausanga ia feiva se lau waru se fulmaletasi, e ono se fulmaletasi ana fūsu anga, a e lima se fulmaleono ona manu malo. Ele ileva ona litaia o ia a e mauai se suesu e ngā fōmai, lo nā afia ile ngāse ngāse o le Parkinson's disease. Na faalia George Foreman, e mana tua Muhammad Ali, Ilona Lototele.
Wherever there'll be some injustice, and when people are afraid to speak up, they'll say, I'm going to do the Muhammad Ali. And that means bravery. He'll be remembered as truly an American because he typified bravery more than anyone that I've ever met.
George Foreman, lea na fetawi ma Muhammad Ali I le Rumble in the Jungle I Afrika I Zaire. E fafao na faipoipo Muhammad Ali, e toa iwa lana whānau. E maliu nei oia, ua fitu se fulu ma le whātau sanga lona soifua.